Ninaweka wazi kuelimisha jamii. Sitaogopa kuweka wazi maasi.
Jiamisha kwa tari kwa tamaa za mali, za pesa na magari. E Mungu nipushe mbali na dhambi ya kuzini. Nipe sana umakini kupukana na vimini visojua hatari. Mwanafunzi mtaani na bado anadhini, the beautiful you are na bado hawamini. Umewatoroka zazi huku nakosa malazi, nazidi weka wazi yu alivyo yako mavazi. Tight mini pengine kwako haina dazi, kwangu ni maradhi, nazidi weka wazi. We are born to struggle na sio kuweka bangu. Fungo uwanja wa akili kisha upate michongo, sije maakili kisha ukashia kisongo. Gairi basu kiona uo nuluzi mengi michongo.
Minaweka wazi kuelimisha jamii. Sitaogopa kuweka wazi maasi. Minajua unapenda kwa beautiful high, ila unayofanya hakika hayafai. Epuka vishawishi tamaa za dunia. Oh yeah, ongeza bidii na mbinu za maisha. Kidogo, japo ni dogo, kifika kesho ni chako. Weka kidogo, japo ni dogo, kifika kesho ni chako wewe.
Mrembo acha tamaa, penzi wala so sana. Yapo street unalala njama, sobora kujiuza ba. Nazunguka kila mtaa kusi, acha tamaa. Japo life isha kwa gumu tena, kila kitai siwe chanzo cha kukesha tena. Bila raha, bila kuishi na mapene kwa kondo hasa kara. Na ufanya hata uone haya sogei masa. Long journey, long route, na bado na fuba. Iongeze juhudi kuepukana na kara. Mie labda umenunia ukole wote kukwambia. Zazo choma za kwesia maneno yangu na kujirudia. Chwani anza fikiria kisha panga zako ni kisha mazuri kupatia. Mabaya kwa kimbia, mengi ya shikilia. Hili ndoboa kuzulia.
Minaweka wazi kuelimisha jamii. Sitaogopa kuweka wazi maasi. Minajua unapenda kwa beautiful high, ila nayofanya hakika hayafai. Siku zote tunakwambia unavidai. Oh yeah, epuka vishawishi tamaa za dunia. Kidogo, weka mikogo, usilete zogo. Cheza kidogo, weka mikogo, usilete zogo. Cheza kidogo, weka mikogo, usilete zogo. Cheza kidogo, weka mikogo, usilete zogo.
Yeah, straight point into time, yeah. Makano, yeah. Be shy, gonna kill it, yeah.